tubu tubu dani, na mtazama simwishi, na mkanda mabavuni, kaya inua majeshi, vita nichague mimi, anze Bangladeshi, amalizie Sudani. La 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 la, oh, oh, oh. Twanozana hatosheki, kaniweka kifuani, hatingishiki haruki, yuhoiwa twabani. Nampana vya kurithi na mizungu ya kigeni. Tukute, hakuna kulala, hakuna kulala, hakuna kulala, na machweo ya tukute. Siwezi kuficha hisia, maradhi yataniungua.
Ladha yako, ladha yako.